teanya pecho mwenu kuba mu bintu byobutonde sina kyenjula yakola kyasobola kyonna kalanze nikuwa maani lwendelwe mbalana yennina n'omukazi awaka ate ng'osanga omugagga bwe batakiwana yate n'adaaga eky'omukyala atanza kandukonyooma n'ogayirira bifaanana ku baluga badagaba byonna bwaliba okumpali mpaka ngume mukama yalimanya jana zange ebyange mbiregedde mukama yokka yamanyi obange kintu kyamba nzikimala
www.mp3ugandanmusic.com.